Wanakula moto tukipachi, napenda dola dikushinda Mr. Krabs. Nasikia poa sana nikishika bands, 34 ndio hood na unikosi ukikam. Wanakula moto tukipachi, napenda dola dikushinda Mr. Krabs. Nasikia poa sana nikishika bands, 34 ndio hood na unikosi ukikam. Hawadai nifike fa, so mina kambali 3 AM kwa convoy na machaji tukonyali. Kwa kami, I swear wote wanatamani. Pori kikosa mani, roi na kosanga mani. Kinikosea ni tick, chini gwanda ni tick. Marapo inyo ko weak, mina lipanki speak. Usikuwa stu mina geek, na jitepa si blink. Game of Thrones natembea na mbogi metambua matik. Tunapachwa ko stack, award mina daima plak. Dili jitumo si slack, juni Gucci shuni black. Golden shell kama tu duck, wana ni judge past yangu duck. Karada natembea na sky kama kila lisha takuhak. Wanakula moto tukipachi, napenda dola dikushinda Mr. Krabs. Nasikia poa sana nikishika bands, 34 ndio hood na unikosi ukikam. Wanakula moto tukipachi, napenda dola dikushinda Mr. Krabs. Nasikia poa sana nikishika bands, 34 ndio hood na unikosi ukikam.